Jamia vina come true. Nipe.
Nikili kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tueleze. Nikili kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Yeah.
He's a baby girl, only daughter of a mother. Wondering why mother never told about her father. Her friends always joking, asking her where is papa. Tears on her cheeks, she never knows the answer. She never asked her mama since her mama always beat her. She never knew her mother bought her semen from the hospital. Daddy wanted money, so his semen disappeared. Mother looking daughter, she wonders what to tell her. Will she tell her daughter papa died in an accident? Will she lie to her? She was raped by some gunmen. Will she keep quiet and assume nothing happened? Is she brave enough to tell about the semen? Lakini ashamwagika yazoleke hata kwa deki. Ni biashara ya ramu na sans kuza kizazi. Ni biashara ya ramu inomnyima mtoto mzazi. Swali kwa wana sans inauliza kama ini haki.
Ni kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni. Hiki ni kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni.
Kuchunguza dunia ni kumkaribisha shetani. Jamani binadamu twajifanya wajuaji. Eti twajita wasomi mazingiri vichwani si utani. Usiku kucha hamlali kama sowanga mwafanyani. Maradhi kutuletea madawa kutukuzia. Ili mpate hela mzidi kutuangamiza. Huku ni kuchuka amri kata gome za jalali. Sayansi kidigitali sayari kwenye hatari. Una sasa mikosi bora kushiko dinari. Viwanda hewa kuchafu uzulea kutoboa. Global wami kutokea ukame kutu. Watu kule njia siosiri kumekitiri.
Goja, goja, na swali nolizeni. Wanasansi na mbieni. Nani kafumbua mabomu kemikali. Hata bunduki. Wapi manufa ama mnajenga chuki. Mnala umu mamluki. Hizi zana zingekwepo toka kitama. Mataifa nge kwa salama. Sindo nyasi tunomia nefahali mnatuangana. Usalama kajeneza kwenye kaburi dola zama. Haya uno ujumbe bungeni ufike. Umoja mataifa nanyi mtambue na msikie. Uno mtazamo toka jamii ya vina. Ho huzo ya taifa.
Kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni. Hiki ni kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni.
Wametuteka kili wakiten matajiri. Wanataka kutufaidi kumbe hon makatili. Wamemsaliti mola wakijita ni mafansi. Wamaluminati wanaepuka ukweli. Wanade wanajua rili do kumbe ni washenzi. Nisipotezi wakati nikaweka blackout. Bado nikeli kwa paka twakinekea mipaka. Wasidi wakanona kwiliwili kwani mambo ni mawili. Kutenda no sahili sio anayoathiri. Wanajita ni wakali la hala watafakari. Nino kemikali takomaza gonjwa hatari. Ukiwa nyi mnafurahi si tuna cry because atakia jala la kubadem na turai. Amoni no hali mebadili kwa hatari. Kila siku ni visasi jona marisasi.
Na marisasi. Hiki ni kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni. Hiki ni kisa cha kuku kuoga mchanga. Tena kutakata. Ana mwamba ngozi kuvutia kwake. Wana sayansi tuelezeni.
Ho namna hii tunapasua mbichwa mpaka inagwiza. Jamii ya vina from Jaipingoni Kogelo maskani. Aha Mac B Saloko Lorento na Jay Soro Kim Jizo producer. Aha Big up One love.